jamɗe joyi ƴaɓɓare ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfulde kettiniɗo do studio kalangu janhirtemo e nder koye kibaruji meɗen ɓiɓɓe Boko Haram taƴanama ñalande nde gartoto Touba to en nder région mo Maradi. Battu ñalande ittanande leyɗe duniyare gam durudel e talka ko waɗama hande ɗo en nder région meɗen Maradi won ko suɓa. Yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla l'école Madina tataɓo laatiɗo ɗemle ɗiɗi kamɓe gonno janguine ɗo enda nder janvierde. Kore jam irtemo hande atalata sappo e jeɗɗi o lewru Octobre ñalande no ittanande leyɗe duniyankoje gam durwidel e talkaku ɗo enda nder leydi meɗen Niger nder région Maradi. Yerno Sarusi kawjiɗo limore on wiri nimɓe ko waɗi kuuki sago yo nimɓe capanɗe jeetato e jeɗɗo do hemre kamɓe woni talkaale far jomɓen ɓaade. Ɗum du ko waɗi ɗum kam woni jomɓen ɓaadeji ɓe ngala no jogori ɓaadeji mum no handiri. Hoorejo Sarusi kawjiɗo limore mbiyeteɗo Kiari Mamoudou nani ko wi bandimi Mohamed Maman Maradi dow majjum.
Effectivement, Maradi est la région la plus pauvre. Donc,
de gonga del leydi Maradi buri rafi kando jo en bale hemre la sojine e jeegom fa la sojine e jeddi fu no talkaabe famtinde dum himbe du hoya gande ƴewama der leydi meden. Leydi Maradi buri lumako der taykaaki kimin gadi famin bi'i ko ton buri rafi taykaaki kitigaaki do jawdi himbe amma kitigaaki na do no himbe gonno burda he kebal mu en der leydi Maradi wadi duubi sapponi handen der leydi Niger fu ko har ko darata burnan lobban himbe leydi Maradi dada dum wala du ɗum so ƴoro gaɗa gande ƴewama hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi ɗo jon en ɓaale hemre woygi ɓen fuu ngala no burda no wuɗiri hikka du ɗo hemre on lasoji nayyi e jeegom ɓen fuu no keɓa kay amma ɓaale mumɓen ngala no burda no
capanɗe tati e goho lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi waroru ndu nde woni ñalande sakkitorde ko horeɓe région on ittani ɗo enda ɓiɓɓe Boko Haram e wartude Touba. Ɗe andinore du gouverneur mo région Difa kam waɗi ɗum caggal nde yano to enda ƴewoyi to nimɓe nimɓe laatiɓe garti tuubi to wiite nokkure no indire Goudou Maria alal bittingal ngal ko watto du nimɓe hemre e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo kamɓen tawa ɗon. Dandano Mamman Lawali nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Adam Aboubacar na do majjum.
À la date d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui se sont.
Handen, tout le soukabe ummatore lady di fufu pami, kokan en no kilano. Befu ibe don ibe burto Boko Haram. Warbe tu ben fu, kauramo der no kure itanade gamape. Ben putti jangin debe he ikintin debe. Komin gidi him e pama woni, tubo fu, war tuba, illa wakat on no huri. Gan net o war jabu, illa no nodde kamburi. Gan to leur de samur du wati, saini jomu andano wati. Hitane mu er itta, gan gito tubo fu war tuba. Muhita du, joro ton. Sogeji leydi andan no gaɗiɗi jomu de lewru du wati garɗo fuu sayni yaare uddoye na hokko e sogeji ɗin amma hana to amin kay himɓe paamo du komin kaali ɗum hana gan rafi bawɗe gon waɗi min kaali ɗum amma ɗum lawol waddande himɓe
koyir.
Préfet mo département Duthi caggal nde hawrinde commune mawnde nden waɗano aljumare wittinde nde o yiidi e conseilléɓe kamɓe hooreɓe bangeje gam Allah e rafi ndenagu tawangu nder gallure doganduci ngo. Hamidou Diawgani o préfet ƴami e nimɓe gollide e sarusiji kawjiɗi filla ndenagu gam durwididdo e o saɗorma nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Azize Danyuma dow majjum.
Depuis un certain temps nous faisons face à une
waɗi wakkati joni ko ɗo nder wuro Duthi nder nokku nokkuje yimɓe no tawda rafi hakkillo fukkimu hana nder leydi Duthi fuu yimɓe tawda he rafi hakkillo fukkimu go ɗo ni nder wuro Duthi yimɓe mum tawda ɗum ngam ñalowma waɗay ko yimɓe garay bi'i kan en bujjama moto na suudu mum en natama goɗɗum ada. Nder hawrine amin min gaɗi filla majjum min ƴami yimɓe gattano sogeji Duthi ɗi jungo ko watta mosola majjum
heɓake
gam heɓande mosola rafi potal caka duroɓe remoɓe waɗi ko le département mo dakoro. Ɗum woni ko laamiɗo wuro birni lalle heɓi sigilade ɗo enda an hawrude hooreɓe kamɓe woni jowruɓe e horeɓe département on yahde pelle kawjiɗe durgol e remo hawtade e préfet mo département on. Nani ko mbiyeteeɗo ɗon nde Ibrahima Jafaru wi'i bandimin Adamu Umaru dow majjun.
Bana mutane da yawa muka kamo
hikka min nangi himɓe hewɓe jehuɓe fa dema nder nokkuje ittanaɗe durgol, wala awɗo nder durduɗe ɗe mumin nangayi. Sey ni mumin kalanaka durduɗe ɗen du miɗen gatti hakkillo miɗen domiɗe ngam haɗude ɗe deme. Min accata duroɓe ɓen du naata gese bonnina, ba gese gan neɗɗo jeyga. Min accata dabbaji jomum naataga, ngam to durowo gon hi'u kandu wadda ɗimo. Irini he bandum waddata haɓo caka himɓe. Kural mota ɓoyai ko goɗɗo wara ngam watti dabbaji mum nder gesa gon. Min giɗa iri majjum waɗa kadi nden ne neɗɗo fuu no haani sura gacce bandu.
Ashe kaga kuma kiyaye wannan dole tun yanzu kowa ya san hakkin kowa.
Sarusi kawjiɗo hokkugol habaruji lumoji nder hisagu muɗum ko watta lewru wadde lewru nder lewru septembre wittindu duɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeegom e kisakuji maɓɓe koɓe gaɗi nder lume ɓe kolli ɗo ende hano ceede ñamri kamanari e ñebbe e ko nandi e mun jippake sanne. Ɗum dow bandimi mbiyeteɗo Raylatu Soumana famini nimɓe dow majjum Soumana Amadou e Ali Ñali pirtiɗe fulfulde.
Yerno lewru août wandu enɗa ceede ñebbe e gawri e mbayeeri jippeke sanne. Kiloji hembere no ñebbe wonana hannde en ujunaji jeetati, taamadu kono lewru wandu to nono ujunaji sappo e buɗi keme jeetati. Sa kuru gawri wonana ujunaji joyi e keme ɗiɗi, tawama e lewru wandu to wona ujunaji jeego. Mbayeri ndi du konda sa kundu kiloji hemre wona ujunaji joyi e keme joyi, lewru wandu enda wonana ujunaji joyi e keme jeɗɗe e capanɗe nayi. Ñebbe kañe e mbayeri har tesato to ɓuuri hoyde. Ñebbe sa kundu wonana ujunaji nayi e keme ɗiɗi e capanɗe jeetati, noni mbayeri du konda ujunaji tati e keme jeenayi. To ɓurtiide du kam wonno har ñebbe kay gaya sa kundu wona ujunaji sappo e nayi e buɗi keme ɗiɗi, nonne far mbayeeri a balak ton ɓuri caɗade ujunaji jeɗɗi woni sa kurndu. Neni en koƴƴe har gawri ndi endan du to ɓuri wadde dama kam wonno to enɗan gidan rumji sa kur gawri wona ujunaji tati hannde nde endan ndu kiloji hemre to ɓurtidde sanne kam woni ingal sa kur gawri wona ujunaji jeɗɗi. Sima kam wonno campagne kokko habaruji o holli wuytagol hono ceede ñamri ndi enɗa wonana e dow filla hono wurtagol ñamriji kesi ko laatino wonno naata e nder lumoji.
Leydi Niger yahde leydi adunankoje kewgan woni ko gaɗi ñalande ittanande gam leydi adunankoje gam ñamdu. Ɗum du nder hitande hikka nde région Difa kam woni cuɓaɗo gam nde ñalande e waɗoyde julɗe mayru. Nani ko bandimi Mohamed Mamman faminimin dow majjum Soumana Amadou Ali Ñali pirtuɗo fulfulde.
Ñalande ittande dow filla harande dartina hikka noyi watta ko jawdi watte gam batte himɓe dille wamɓe jooɗo e fahanden yahdu yeeso waɗa e nder gure meɗen ladde. Secrétaire général ɗiɗa mo ministére hawjinde filla demal e durgol Iliasu Gawo.
La sécurité alimentaire
durwidol e rafi keƴoran ñamri ndeɗi battitol bakaji no ɗon torra ɗum fuu nimɓe no dilla e filoade to mbuuri. Ɗum ɗo du yarta leydi yeeso gande ƴeewama si sukaɓe ummatore leydi men dilli yahdu yeeso heɓtake. Nonnon du durwidol e rafi keƴoran ñamdu no tiiɗana en sanne.
Gouverneur région mo Maradi wakkati hoƴuno haala o holli o wi demal se moƴƴinama kañum watto ko himɓe heɓa harande. Harande du konna se waɗi kañum woni ko watto ko himɓe jooɗo e nder gure muɗum en. Zakari Omaru gouverneur région mo Maradi.
La migration peut effectivement
filla dillamɓe wawa hisede nde hana yahdu yeeso heɓa farladdeji, kam woni himɓe maɓɓitane laabi e heɓanede golleji har demal ɓe mballi awatirdi jawdi ndi ɗam ka wawa torrude kamɓe kooɓe
ravageur.
Alhaji Dawda Cheibu omo waɗa demal ndungu e ceeɗu fuu kam waɗi ko jooɗi o wala omo yaha feƴigere.
Mi jooɗake miɗa yaha nder leyɗe amma hamde ndemri kan jogi kam. Mi ɓuri duuɓi sappo ley leydi makka Libi e centre afrique.
Remoɓe nder région mo Maradi gari gaddi kulle mumen tandeje gaɗama ɓe jeƴƴewo do ɗum won ko batu o timmoy.
Ɗon wattiri bandimi Mohamed Mamma mo Maradi kam woni ko jottinan ɗomin kibar o. Batte ɓeydigol ñiggol sembe sukaɓe ɓe duuɓi ɗum woni ɓe lebbi capanɗe joyi e jeenayi yahde ley sappo e tati yahde sappo e jeegon lewru octobre waroru ndu. Ɗum woni lokotorore mayayino sigi loytoɗo endat tuugal gam durwididdo e ñaw waro koyɗe sukaɓe. Hassan Amadou Hassan ni latiɗo ɗenda kalodo inde lokotorore mayayi nde. Nani ko faminimin do ngal tufore ko bandimin Issouf Saibou hokkimi.
Au niveau du district sanitaire de Mayayi les
l'octroi chapan tati mawde de Mayayi kanyar octroi chapan de jeddi didi famare kanyum woni ko dun yewoto nyalaade de min koji de konna min jeda min keba hono min kokka sukaabe ujunaji hembe chapande jeddo dido e chapande jeno e jeddo safarnde enda dum du konna kawon kero sukaabe hante hokkama dartnaani sukaabe heccube fayotto lebbi chapande je e jeno balle de enda ni wonnana e dow darde lawol ko wato ko tawe himbe hebi hisini sukaabe fu polio o illudumnaade sappo e didi ko yiano har keeta tok endan odo polio dum mata ko heedi nokku goddo der leedi men Niger
kadu e polio virus sauvage.
Chagala pide bal jeta tapo kolede duniaru wandino toenda bie mkolede mede Niger uwani bebora idubi sapo ejeti wite mena kade kebi yadu yeso jango be sukape mena kade be Niger no pido anepe gana jamte sapo edidi emita chapande tati lere mede ni mwondi edime Niger toenda Mumbai nimpe keba pama duni ndera pelle tati latite pelle Late Africa na ingoni hem late 30 day kebi yadu yeso epide bal jeta tabo. Ketine sigilaji studio kalangu kadi tatawet under duniaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mito fechide.
Engata ayotere mede pinilendodo michito didi yade 30 leuru October vitini rutuwani. Biteto Jean-Yves Ledra, Minister Lady France Kaujito Muraduji Lady Muyade Lady Yasin Watino Jahangal Tuenda Nder Lady Mede Niger Fato Yeo Yewoy Nder Lekol Tatapo Biteto Madina Tatapo Noni Latito Demle Hausan Kore Hatore Kamwani Kojanginte. O Lekol Du Latito Fed Lady France Haujinde Yadu Yeso Jande Yeso Kamwa Titu Nder Sigila Modo. O Lekol Madina Tatapo Du Foot akena renda no jangine temle house and core e german ilu dub ujinere keme jene e chapante jene e go. Ndeng warde handen du ipe tawda renda e sukape jangope keme njoyo e chapante nayo e njeto koreupe keme didu e chapante njeto e njeto tawalemu. De ume wani leko latido to fara house and core e germare janginte naniko bie teto namata madam namata ruke yatu horejo o leko wibande min habibu garba domaju.
Nous accueillons les élèves de deux expérimentations.
No enda min ko etana ni le kolibe sukabe jangobe hono francire watte do na kanyu e hausan kore e lunko be nati le kolon enda am faabe ngada dubi joyi e jande le kolon enda elen kanyu wonno le kol mo himbe jangoto demle de leede afrique de enda nene le kolon enda o lata kinan hono misali le kolidi fa jeewe san waawi yaade yeso le classe jeegon dun janginta dengal gongal kasen nan du jahaade de bangal no wodi kandu kon nan jangugol germare e francire. Non, 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 den enda ayi ibe mbawa nene neka halde fawat deble mabbe den enda debe jangi de joni hono ko heddini min woni wi am germare watte hikka min kebi ko germare enda hala mu hala ma hollama wi ama dewte mudum bindama fa gasi min en domi yaade yesse kala hanta dum wade dum yaajine no dangal ngal ngada min woni no wajibi tay dum wadama fa dum duudi jangino be enda jangine wakati Allah fu holle fa woda hana tawe wi e balle sappo tan non balle sappo den dan janni mudum wala na hejana ni nene lebbitati wad lebbitati na hanta be janene wadama
même si c'est par trimestre former les enseignants
do wonta kibarije mede fulfulde tili en jettan sumana amadu e alinya lifirtam be din enda e dengal fulfulde kirtento janhirti ketine sigilaji studio kalangu kadi tatawa under duniyar do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum.